jigger.
Another guilty beat.
Jigger bus. Yeah. When she stepped in looking like a snack. My damn ready to attack. You know what I want, so give me thoughts. And you know it was never luck. When I stepped in looking like a snack. Out there and ready to attack.
You're listening to the certified party homeboy, Cars.
Yeah, we know givers never lack.
DJ.
Stepped in looking like a snack. Big boy, can you handle that? Take it down, 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 ride you like a Cadillac. Steady heard on the best, yeah, baby, that's a fact. After two, tell me what you wanna do. Me and you, no one has to come true. Say your grace, eat it with some gratitude. Yeah, I'm full of attitude.
Said I'm looking like a snack. Wish your pay position, wanna hit it from the back. Pretty long legs, and you know that ass fat. Pack it too big, had to put some in the back. It's in the back, and we never lack. Niggas wanna stick to the kid like tack. Flow like water, and you know I spit crack. And you like the way I back it up like that, nothing that you can't hack.
When she stepped in, looking like a snack. Man, damn ready to attack. You know what I want, so give me that. And you know it was never luck. When I stepped in looking like a snack. The girl turned ready to attack. You know what I want, so give me that.
Hey.
Yeah, we know it was never luck.
Oh, you think I'm pretty, papi? I got this marbet from my nigga Laddie. In the Addison Lee, but my name ain't Maddie. Shut down anywhere, even Abu Dhabi.
Ooh.
I got the type of wine that will probably break spines. You know I handle mine, heard it through the grapevine. The way I bracket niggas wanna be my Valentine. Baby, take time, I know I'm looking like a snack. What's your bed position, wanna hit it from the back. Pretty long legs and you know that ass fat. Pack it too big, had to put some in the back. It's in the back, and we never lack. Niggas wanna stick to the kid like tack. Flow like water and you know I spit crack. And you like the way
now,
I back it up like
that.
Like that, nothing
this.
That you can't hack.
When she stepped in looking like a snack. Man damn ready to attack. You know what I want, so give me that. And you know it was never luck. When I stepped in looking like a snack. Girl damn ready to attack. You know what I want, so give me that. Yeah, we know give me
that. Vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakuumba. Unateketea vilo kulit lazima mkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi anavo likidi likidi. Kana komba naifanya kana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine saini tibi tibi tibi.
Toto kiboko. Kiboko. Toto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama je, je, je. Yani kiboko,
yeah, yeah, yeah.
Sijamuona kama je,
yeah, yeah, yeah.
Everywhere I go, everywhere I go. Yenzi e buru buru hamza inako. Wasla na saka mkwanja sinado. Inabaki tuni smoke ya dash na inablow. Choking my cold. Feeling the thrill deep down in my core. If you real don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss no limbs channel hardcore?
These streets we bande. Give them another get on there. Stim stims if bande.
Love.
Give them another get on there.
DJ Cars.
These streets we bande. Give them another get on there. Stim stims if bande.
You making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you wanna do to me.
tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kete nikapige show. Ujue anga siyo ligi ndogo. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kete nikapige show. Ujue anga siyo ligi ndogo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me,
sexy girl.
Yoda.
Be my love.
Olamo.
Sexy girl.
Dela dela, hola mondoli, hola molasta, lasta yen. Hola basenga mayoyo deila, abago shotone na Cinderella young. Ana shine kama gold and silver, ana nipunguza ma pressure, pressure young. Ana voglita she ya more than diva, tosunge kina chego sesa sesa yen. Oga mide, oga 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 mide, oga mide, ponye zitale mide. Oga mide, oga 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 mide, oga mide, ponye zitale mide.
Hakuna kesi, uwe wangu kuoneshe mapenzi, hakuna kesi, uwe wangu kuoneshe mapenzi.
Smoke something.
Wakinyona nawe wana go down low, down low. Wakinyona nawe wana go down low, down low.
Itisha mzinga bana ziki come turore. Hakuna idha youth man we turore. Oldi kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, kusha, mikono juu. Nakangwa makamba na isenza tukubanju. Usha geuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stareye tube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Juu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu nyongeze zile ice. Na juo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Peleke la ring, peleke la ring. Kiki waka man, peleke la ring. Siki nyanya, peleke la ring. Mambungu wakifika basi, peleke la ring.
Iko rin na bifocha niwa. Zimeshika na bifocha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uyo takua.
Peleke la ring, peleke la ring. Kiki waka man, peleke la ring. Siki nyanya, peleke la ring. Mangoko wakifika basi, peleke la ring.
Sare jongeus bana taniwa. Akidai rungu bana tanijua. Ni mhot kuna vile ntaungua na maziwa jo Mr. Pumua. Kuna jebe na Mr. Kijua. Ukondeze na Mr. Kijua. Niko riang na mademo mejibeba. Afadhali mpige kuni mejiweza. Kani ture kolo jonsha mkemba. Lenga sura mita bidi nimemteka. Kako jaba niko jaba na majempa. Na masingo zile ngori siata hepa. Alizi chocho round 3 ya kateseka. Piga dry dry chesa uliweka. Zima bad na ogiza iko beta. Unda homes utapigo hadi ngeta. Niko ring na bifocha niwa. Zimeshika na bifocha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo takua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi, peleke na ring. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanya.
washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari
shika japa shika mtoto dini babla
pige mungu kwani nini hola gala dance shike meza shike unanga yani double dance
mami ndo fisika unarada kuna cost of gold
yuka ni kupenga yuka ni kupenga yuka ni kupenga yuka ni kupenga
new position new position new position gala new position new position new position new position gala new position Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari
rada rada ni gani tuingie ndani juu misi bane mina jua uko honi janja ni janja juu dundu inyamata ganja famane wale wa janja kusutu kulie wanachora namba saba wanachora namba saba
shukuri wagri shukuri wadi ten 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 nasema shukuri wagri shukuri wadi ten 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 yo katika tondosa natigyal rombosa rombosa kila mutu rombosa hey
Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari Nike zima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari Yala new position, new position, yala new position
Tetema, yani kama umepigwa shot Tetema, kipe miganisho ya robot Tetema, ukutani hadi kwenye coach Tetema, kwenye giza mama shika touch Kataka kama noga, oh mama Nakapandizi za buko, oh mama Nakapandisha boda boda, oh mama Nakichoka kuchuma mboga, oh mama Ay, mama, shigidi, nakufa, hoi, wikidi Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi
Aya tuende tetema, oh mama tetema
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema
Aya tuende tetema,
oh mama tetema
Shuka chini tetema,
oh mama tetema
Aya tuende tetema,
oh mama tetema
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema
Aya tuende tetema,
oh mama tetema
Shuka chini tetema,
oh mama tetema
Tetema, yani kama vile generator
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta
Asa woza, doza, keza shogoroza Kufa chali kama mende
Maria Rosa,
poza,
tungili negoza Tuende ni kupige nyembe
okay.
You make my mind go palo, palo, palo Ukinuna tunye toro, toro, toro Sani pesa digi digi
Wash.
You know ya digi digi Funga kibindo mkwiji kwiji
Washa
Ni kunyonge kazigi zigi
Tete
Oh mama tetema
Tipo tipo tetema
Oh mama tetema
Aya tunde tetema
Oh mama tetema
Shuka chini tetema
Oh mama tetema
Aya tunde tetema
Oh mama tetema
Tipo tipo tetema
Oh mama tetema
Aya tunde tetema
Oh mama tetema
Shuka chini tetema
smoke something mama tetema You fucking haters
Kicha kime, kime, kime mpa Amewe ho, kime
When you're darkness, when you handle Professional, maku handle The way you get me to the angle When you human being, I'm an angel If you want to my heart, oh, I'll give you baby cargo Kidogo chango no chango Ongeza njonjo madokido My sherry coco Wabalidi ni peyoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa noto Masheri koko Wabaridi ni peyoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa noto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe
Nasema, fasi meanza vinomana Wakileta bifi na baki wametapaka Ataka, wanatupa buti na mangolova Min kona kabunde,
toka biyoga matokora
Anasa, piti kibans, blena ni bamba ma Niko na mitungi na maganji na maganda ma Panda ma, kutu andama nishe mpaka kwenye ba Nuko na kakitu na niwasha ni kaminita Onasa, fasi ni six, zoe shi agaka Gilizo mapain, mara moja kama better pan Better than that, wani mpata dana Wede sani, lopa kwenye biti na ni tamu kama kandi ma Nikamukama kandiba Nikamukama kandiba Nikamukama kandiba Teka kilamba nani nyone kama kandiba Nikamukama kandiba Nikamukama kandiba Damu kama kandiba Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umevaa Mia kama mpins kwanza kama biki kapuka Itiko kwa DNA tabidi umemanjuka Ha ha itabidi umemanjuka
Baby deal 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 baby girl don't real deal Duma ana neno tamu kila time mina spill Ipatana kwa clubs unajonda lipa bill Basi nja ukae na mejuna jwa mina kufil
Siesi kukansel kama madi ya makora Banije pendo kwa kwa life yangu vimeja Nibaki nawe mpaka tushike makora Suna jwa mina we my baby see what it is yeah.
Don't go, I'm putting. That is my number, I'm putting. Kama ni nyama amu wekai Unafanya ni nabaki amu zibai
Ase tonight we are dunda
Dundai.
Ase magialu ya dunda
Dundai.
Ase tonight
Tonight we are dundai
Today Ase tonight we are dunda
Dundai.
Ase magialu ya dunda
Dundai.
Ase tonight
Tonight we are dundai
Oh yeah
Dundai.
Naka nyama umedunga
Dundai.
Tonight we are dunda
Dundai.
Ase tonight we are
tonight dunda, we are dundai.
Sato magitha, nimeingia club hivi Na kuna dema na cup easy Kwa phone kana ita cup easy Kwani mama, what's up bana Nikamshona itwa King Kaka Na kuna bile umeni bamba Wait a letter, na ulete bill hapa Akadai kwa you think I don't jua you You can tell my friend who nyima do Izo niruma sma, wachia gazeti We kwani kunua in carpet Tonight I'm baby new kaki bet This la lazima lizai mi bana
Ase tonight we are dunda Ase magial we are dunda Ase tonight
Tonight we are dunda
Today Ase tonight we are dunda Ase magial we are dunda Ase tonight
Ati umesema tuna dunda Ati una dance rumba rumba When you waste it's a good time yeah. And you looking for a good sign yeah. Tonight we are dunda All the pretty ladies are kujaying Feeling so high, we are flying Everything on me, I am buying Say yeah, you fine And you looking so good, it's a crime Say yeah, good time And I think I need to make you mine Usiende kwa sababu, unajua tuko wapa And you know it's a good time I'm bow to najaba, odi dance to the beat Shaku shaku with the feet It's a good time, kila mutu dance with me
hey.
Kile mi diswaku ya give them the vibe bro Oh na 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 Kalonja kill the mix girl to give them I know Selecta give me bass on the treble You want jump on top of the table Why up on one pull off the cable Give me mic let me show you that me able Mic on the floor let me show ya Banana that me have ya From the head to the toe me want touch ya Me want hear how you ball out Let me set the mood till the morning night Me not stop till you alright Baby let me say that me want ya Believe me when me tell ya Me not stop till you alright
Lamba lila lolo mwa
Get to work, na na na, ay 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 ay.
take over. Lakini kaki juwa nitashika hiyo tempo.
Loving the way you backing up on it. Show me the money and I can't follow it. Keep talking me and looking at your lips. Oh boy, watch me grinding my hips like. Speed up baby, bangara. Set it up and let me jump around. Me want you to baby, jagala. Taka muko kasi pidi yangu wa like.
Get a one touch your time up, so keep stepping. See you when I run out, what do it, you know the stressing. Anything you do, your man, I say it impressing. When you put your muscle with the goal, yes, it is. Stand up for your salad and a goal, missy blessing. Tell your body full of energy and nothing, 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 nothing. You are shot and you put the if you left him.
Dig up by your door, cock it up in my gum. All when it a bun, you turn up, you never run. Dig up by your door, girl, and have a little fun. Girl, you bright like the moon, and me hotter than the sun. Keep up on your toe, cock it up in my gum. All when it a bun, you turn up, you never run.
Kitty, kitty, tight, tight, never feel stretched. Goody, goody, tight, tight, goody, nookie, bless new king, and I'm alive, neck shuffle up. Pussy full of grip and worse it muscle up. I need, if I want it, you talk, if you talk, if I want it, and I'm a, back broke, cock broke, pop down, you did a chat up.
pop buff. Mm-mm, I got enough. Mm-mm, take your time to do, don't stop rush. Dig it, not a kind of nana, nana, rest your long banana, nana, palm, nana, 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 fuck me, kill me, choke me, throw me through the window. Feet fight, boy, for my pussy candle.
I'm a big man. Mimi kani vajonya ndua kani sape na fua kao juu utajua.
Yo, calling all units over, shambulizi na wahuni over, warembo kutoweka kesi siria, wanarudi bila to be on sindila. Yeah, hiyo ni petroli ya mashini, bless my room kana zizi, ni anike hii mattress kama wiki.
Ban ban Ibra City Shash, chain, chain, Mali ende round, kitu safi toka south, Rasta man, water guan, D, na wadigida, waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na jua, mimi kani vajonya nua, kani sabe na fua, kao juu utajua. Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na jua, mimi kani vajonya nua, kani sabe na fua, kao juu utajua.
Naiwake. Sina pressure kani manzi amebeba, kani miti itabidi nimesareketepa. Sina pressure kani manzi na kemba, ninatumeneza lala leo mpaka Disemba. Attitude kama mode wa Kenya, kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Dunda leo imenibamba zo, niko na dema na matia bazo, amenitoa Kenya mo, anaishika shika, ameraruwa mpaka shati ya manza kunilamba, ashadai acha, acha kuacha. Yo.
Naiwake, 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 naiwake.
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na ua, mimi kani vajonya nua, kani sape na ua, kau chuta chuta chuta.
Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, si ujibebe, demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on, amejibeba ako fine. Sura nzuri amevai, kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, ototo awili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai, uko maji high dine. Kata walai, tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai.
Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia.
Wabebe, skilo, wabebe waskia.
Banana, minaeo bastu na bakana. Hapo nyuma nasidika manafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikipundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake towe toto. Pigo finga na kidole kimejama ngoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. San big waranok kupaka na joto.
Banana, minaeo bastu na bakana. Hapo nyuma nasidika manafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Pandana, katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kanyimle na inabidia weke lawama. Toka tikiche timbanga basi ula.
kulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Andawota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mna shada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani
banana. Mina ayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Pati meti yako lead bila kupata wafis. Kwanza kenza story za matapa tapa nani ya buu. Donda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kamepewa. Dona nadandia ndai ura ura don don. Dona nachangia nguai uya uya don don. Lapo na kazi ya nguai uya uya don don.
Banana, mina ayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasidika menafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Pandana, panda, panda, siu pandana, pandana, panda, panda, siu pandana, katangaze basi baby siu pandana, panda, panda, siu pandana, pandana, panda, panda.
Halibe kui mtoto mtu mzima, goma lapa moko swaipima, nakamusha nisoma mpango mzima, ngili goma lapa moko, nasema halibe kui mtoto mtu mzima. Goma lapa moko swaipima. Nakamusha nisoma mpango mzima. Ngili goma lapa moko. Inavokonda na unakonda. Tundi nalo. Goma lisha diachia. Tundi nalo. Ah, oh, oh, oh. Inavokonda na unakonda. Tundi nalo. Goma lisha diachia. Tundi nalo. Melisha nguo wananga. Basifanya ima usi watu nyuma.
Sumuge bade la kasnega.
Tundi nalo.
Gololololo.
Tundi nalo.
Inama